kono ayri bangal nyaw coronavirus o Kenya ɓe mbi yimɓele ɗiɗo no nyaw o yiyani sappo kañen gon samtanaɓe goto heddili hen ana hollitirde heɓɓe nyaw o leleydi meɗen yimɓele ujunaji sappo e nayyom e temedde joyi e capanɗe jettom e nayyon santanaɓe yimɓele ujunaji sappo e tato e temedde jeenayom e capanɗe joyom e jettoyom heddiɓe leyimɓe yimɓele temedde joyom e capan tato e nayyom en jaran kabaruji meɗen coronavirus min jooti on e heɗade kabaruji amen jowiɗi dow coronavirus honno andirɗon no alal baare fuu min kokkan landi ɗi yimɓele landotoɓe dogotoro en dunki e ande ko nayri bangal cellal jaabo ɗiɗo landi.
Allo docteur.
Allo docteur. Min ka yimɓeɓe ñaw o raɓata ɓe panɗiti e ley leydi Mali ndi nenno fa hande mbiɗen kaali woɗɗodirdena
hono leyɗe keddiɗe ɗe dabareji piyama pati ñaw o laña eɗe andi ɗum waɗi falli adnaru ndu ɗi dabareji piyaɗi ñaw o wasa lañude sanne toɓɓe goɗɗe du ana kani ƴewede dow kabaru mum duggugol ngol ko fuɗɗa illa timmode lewru mars ƴaɓɓino ndu waɗi fa ñaw o wasa heɓude sembe nenno fa hande dabareji mbiyaɗi ana ndena himɓe ñaw o ana kani jokkinede hono ƴewgol yello wala e muɗum ko yaawi na sawrade sini o nangui ɗum en kana lelnude juuɗe meɗen hasi tawa golle gaɗaɗo o nafa muɗum yiyama.
Allo docteur, gollidirde kaaki neɗɗo daaɓaɗo covid kañumne ana wawi raɓede na
gonga jaati eɗum wawi latade yimɓe raɓoɓe tawi wona kañum en jaati jottodiri neɗɗo mo gueƴi ñaw o woni e muɗum sini o memi kakol gueƴi ñaw o ana wawi heddade e kakol ngol neɗɗo goɗɗo mo wala e muɗum sini wari memi kakol ngol ana wawi latade sababu sini loota e juuɗe muɗum caggal ko memi kakol ngol fa o raɓa ɗon sini a memi hinerema hunuko ma ɗum ana wawi latade sababu fa o raɓe.
Les nouveaux vaccins Covid sont attendus ces mois-ci.
Allo docteur, wiyama pikiriji kesi ngari maldo ha yimbe ana kulidi fa hande hodum fu mbawda wajade mi.
Se hala vaccin halama ina tawe jomum jaati wona cikkitiɗo ñaw o won arande yimɓe lelnayde juuɗe mumɓen joni sa daari sawrugol ngol yaadi caggal kañe arentade dow kabaru muɗum miɗo waɗa noddago fewde e jamare nde dow ko pammi dow muɗum saabi min taykitaki yide ujunaji ujunaji ñawɓe gaari sawrade daɗɗuɓe yogaɓe du ñaw o toori ɗumɓen sanne jamare nde ana hani jaɓɓude pikkede ɗum ana wawi nafude himɓe sanne yimɓe koolo ɗum.
Allo docteur,
comment? Allo docteur, masque ngaji di min gatti sumin tili e mundi hono fu min baye wadde di kasi.
Allo, le masque doit être considéré
comme den kay masque on hani jettirede hono ni tundini wattu itugul masque dun do hana fi mimde yeso masque o foy wattu mo jomu na borni dun odo nuko hana memede sabi don no nawtorte bangal fufugul nuppiji di masque o itirse e fadda le kakul tundele tawi masque mbawdo lonnede den so dum itama tan donne don no dum lonne
do kadite bete hande do kabaruji meden joyi do coronavirus tinne tabe etidi dogotoro en biata nangon fa ndeno ko he modon ndeno wondibe modon du.